wasionijua hawajui kama nilianzia huku. Toka niko Mbeya enzi hakuna viduku, enzi za mabwanga skin jeans marufuku. Kitambo tu Uganda anatamba baba luku. Tulijiamini atupagawa na fem, na ilikuwa love kwa street kila sehem. Na kumbuko wanangu wote Mbeya mitaa ya Ilomba, kusu huu muziki tulikesha kwa kuomba. Tukapiga bao na dunia ikatujua, chata kila kona mbiasidi kwa kifua. Taratibu mdogo mdogo haso zikanza kutiki, daima sito hacha kushukuru huu muziki. Menipa marafiki, menipa wanafiki, menipa mafanikio, menipa wazandiki. Maisha kama flashlight waka na kundoka, na picha ndo imistari sana dhani mshanipata. Daima itabakia kama itopotea, milima na mabonde kikumbuka lipotoka. Mungu alaze pema wale wote walotutoka. What a sad day, what can I say, we doing it every day. Press play, I don't chase dreams, dreams chase me. Checking my flow yanavyopiga tai chi, na sijisifu mini bora na mnajua. Kenyara na kamua, rudi nyumbani makamua. Money money 20% hizi pesa zitatua. Rakati kimya kimya success hatuonyeshi, na bado too fresh, imara kama jeshi. Hatunyei kambi kamsigwa, what a west. Hapo navyodondoka ondoka chomoka poromoka sanuka kimenuka kimenuka. Wanangu wanajua kwamba busy mifaita, heshima kwa matola dili chapa taita. Na bado na wachora sonwa kunipita, cheki maji shingo wanatapa tapa. Ona navyowachinja like ratatata, ni wape tu habari mimi ngori ena.
Representing Green City, it's
Tasty. Miss Elation, he's hitting it from a base home.